ati 1, 2, 3 and to the 4, hold on. Na marapa wali dhani Snoop Dogg, M-A-K-A-V-E-L-I. Makabeli kwa shit, niki terrorize beat. Bila shaka ama rapa watabaki tuna aura. Ntawamada kama Kenzi nitabaki shaka. Nigaroro fliko Messi, no doubt. Mini bola niko busy, rima zote nikisakanya kichele. Bukla na ingia na avocado wakini setia mchele. Nina dream kwa cha legacy kwa game kama Pele. Makabeli mini stand, unajua na sister ordinary. Makabeli mini jua, makabeli niko shua. Kila mse anataka jo kujua vile maisha yangu ya zikibana imekuwa. That May 2002 is a day like no other one to be true. Yo, Makabeli 254, I was born, I was given a name to mean that I'm a don. Miaka nane like so, nikanzanga kurap. Maheta wakabanja wakasema sezi last. Nina libido ya mziki, e game na smash. Miaka 40 from now, bado sezi calm down. Andale andale walidhani trio mio. Rada chafu Makabeli saina wapeleka mbio. Nikibongo na nyamaza na unatega masikio. Zizi bara mpaka pwani mino king au sio. Kani rada na inaganji very nice. Niko ndani kaina ganji samahani. Mini mteja spatikani, niko busy kila mali buda na uza stakabadhi. Ma weekendi niko studio na uda mziki maridadi. Yeah, mini mkali kwa igraf. Wana nikombea na papa marapa washa kubali. Say wana nitanga baba, niko very wanted. Kila beat mina mada ni bidi. Baraka ajona maombi ya mama. Hey, mini mbuzi nilishame ya pembe. Upuzi sare ama tutakukata makende. Hii ni juzi hapa kuna matembe. Nitevete beat mina chana kama veve. Code 017 ndo napatikana. Niko kila mahali wana nitaka sana. Sina mbogi sina gang lakini na farm. Nitaroga miaka chwani after apo ndo your turn. Bona rapa bunda weni wanna be lyrically sick. Nitakubakisha ume free. No money hama rapa ni waless na bado wana ni dare full. Buda mini mzazi ya marapa na eza walea. Cut short yo story sijaribu ni compare flow. Dope juta dhani mini prince wa belea. Walitaka beef nikako kwa kati mina bina na teki nyota zenu zimedim. Nimekuja kwa maliza kuwatisha roundi. Nimekuja na maplamba zubuda mimi udrip. Chini niko penye Nike ndo lebo ya kicks. Balaklava kama kawa junisha chafu wa sing. Na shingoni ni barafu ice kwa mabling. Na jo baridi ya ice puffy jacket itati. Kani mbota silver kilo ndo nimepiga kwa wrist. Kani tisho ni designer na nipamba moja. Chini black care na bado nimepiga katil. Na jumini stars kia vile flow mina switch. Yeah, these niggas be boring, I'm different, I'm bully. Snatching the shorties and I'm never sorry. Na Lambo, I'm rolling. Daily, I'm toiling, I'm the realest OG. Yeah, yeah. Give me the crown, nigga, cause I'm the king. I'm a rapper, ni ma bitch, wadungo ma G-string. Yeah, sidai shillings, lipa na noti. Hadi kidato model is a manga tech noise. Talk of the town shark, na take over. Nitawa crash nigga, kabul dozer. Game na manga na navuka border. Blood on my hands vile na madama rapper. Drip mingi costly na beef na maplamba. Nili waza kimistari mini baba. Daddy daddy hama demu washani guza baba. Yeah, yeah, yeah.